Pelekena arien, pelekena arien. Ah, tucheze chini leche, kilo chalo tuskize mboko, mboko, mboko.
DJ Rock has 254.
Uya, cheza ka, bebe. Nyamba ninu se swingye dance, dance.
Odiwa muranga nimekam na mandom. Nizi tirani na siti zimetoka ngong. Jina wapo wezi mpata minika sadam. Mboko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam. Shada kani mento, unangowa madam ni kani dental. Na jaminia ni nanguu bila njubu. Unastuka na utadoshwa na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Na kududu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchum. Ni kusetie kichom, ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom, ni kumangie kisho. Ni kudarue before, ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Hizi tiri tunasiti zina karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Hizi tiri tunasiti zina karam.
Piga koto, watchman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kijani ni mkule tukimboto. Haram ni moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itapidi ndio ni jenge kikokto. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambe na muratish kwa kikombe.
DJ Rock has 254.
Kama 40 itishe zote. Aki rombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ya mtoto ni haram.
Cocktail ya karofo ni kona risto. Za uka gito, juki na bosko. Na mbogi yao, walipoteza mavaju zao. Kwezo mikono zosi kwa mademu wao. Nishae vuta mbicho ni kaswenki wa kidhomo. Na misi fala na jonunu kaka mushono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono. Nindaje round moja kunye supo kono kono.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narunari.
Amna heshima. Vida tulisikizana mjafanya why?
Nikichachisha ndakandom taka kegwe ni mapiza. Nikufilisha ex nikulipiza. Nikuguzisha rungu nikipuliza. Niko mashisha nikushuka nao nao bila mavisa. Niko magiza jaba nao 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 nikumaliza.
Fire.
Fire. Ati ule dem cute na kovit. Ati ule chura mpole na kovit. Ati ule bazi sponyo na kovit. Jwako vitu la pigwe kitu. Jwako vitu la meze vitu. Jwako vitu la pigwe kitu. Jwako vitu la meze vitu. Seti bale shash na yo kitu.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anarenga badai anapigwa miti. Cheki mabichwa kuseti lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa makali lazima. Kabiski kakika mtru lola tameza. Niko kitu mini kukutu. Chukuzi kishala nrausha hiyo rungu. Niko kitu mini kukutu. Chukuzi kishala nrausha hiyo kitu.
Jwako vitu la meze bitu. Jwako vitu la pigwe kitu. Jwako vitu la meze bitu.
Jwako pitu la pigwe kitu.
Ati ule dem cute na kovit. Ati ule chura mpole na kovit. Ati ule bazi sponyo na kovit. Jwako vitu la pigwe kitu. Jwako vitu la meze bitu. Jocko bit, la big we get. Jocko bit, la meze bit. Setting ale, shash na yo kit.
Mipodi wa muranga kichomba ya kiwalai. Mikati wana huda na kata nende malaya. Jizima vitu miuvuta niza Himalaya. Sniwe ya radhi sina gonjo na nikamada. Nikaka jenjo mwa shangia msidai sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Kateme tags in kumeza lolo sindo routine. Naka kinyongwa izo makegse kata safe. Narungu yangu strong nikamata ya za majif. Waka mnezo dhongjulia ningono na mogithi. Naka unaturi pewa jagi konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ulepedi wangu mjengizo kwenye gimbili. Zakezi shike ziraruke sahawe le deni. Zakezi shike ziraruke sahawe le deni.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule baze sponyo na covid. Jwa covid, la big we kit. Jwa covid, la meze bit. Jwa covid, la big we kit. Jwa covid, la meze bit. Seti ngale, shash na yo kit.
Niko rada ya kuseti kanjing na kanjong. Zimenyanya zikishika nikiriz na kindo. Islando kuna form ya kudandia kirosh. Checking ya usa mejaza ako basha umo. Nilifanya dem ya kofunge duka. Seti shash uta itajitu mashuksha. Neza guza alichami kue busa. Zimeraru na matawiza aluta. Cheki rada ya mble na nilaputa. Nimereni na uyu dem anatuta. Nimechora plan ya gedo adirunda. Nikibolo wala ibano utanimunda. Vile hadi mempi nalipunda. Na forbidden utajua ninatunda. Na forbidden utajua ninatunda. Ninatunda, ninatunda.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ule baze sponyo na covid. Jwa covid, la big we kit. Jwa covid, la meze bit. Jwa covid, la big we kit. Jwa covid, la meze bit. Seti ngale, shash na yo kit.
DJ Rockhouse 254 turn up your volume as your most sensual DJ is on the decks.
dogs to do. I be hustling to work. Say, do a leper, me and city. For more dogs to do. We been hustling to work. Say, do a leper, my people dead. My people suffer. Them they pray for blessing.
DJ Rock has 254.
Bang, no fine, but in my mind like I'm.
Go,
oh yeah. Sure you want come calculate my money.
Go,
oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh,
oh yeah.
Who got the blessing, bless, oh,
oh yeah.
Chop the rice and banana,
oh yeah.
I go do my best, oh, yeah. Chop the way do one banga,
oh yeah.
The party don't start, oh. Shall you got love for the matata? Slim daddy,
I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah.
Oh, mother, la jaye, oh.
Go, go.
Rihanna make you roll with, so.
Yeah,
go. Do your own, make I do my own.
Go, go.
Them mama, them papa. Oh, I got them one, two,
three.
Me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema na wadese utawawa bure sijalala. Nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika. Speakers ina kita mbona pata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey,
fire, 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 fire.
Now hear this.
I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky. If I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget ya kuna mbubi.
Again wani la kukete, utungede. Bami pimo dupe, utungede. Obwete ni sorise, utungede. Bami juno shakara, utungede.
$1 million. Straight down to Addis Ababa. This kind of love is taking us
just for that. Nobody tells them.
Baby girl, I want this kind of love. This kind of love. You know me like bam 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 bam.
On my skin, I could draw your tattoo.
Yeah, you make my life done brand new.
If me have to choose, me gon' choose another you.
Gonna be with you, it isn't a taboo. On my skin, I could draw your tattoo.
Yeah, you make my life done brand new.
If me have to choose, me gon' choose another you.
Yeah,
I get money like what, but you get it. I'm a bit more to bet, but you get it. I'm a girl, so you say, but you get it. You know, Shakara, but you get it. I get money like what, but you get it.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. I when I hit that spot, baby call me
honey. DJ Rock has
been 5-4-5-4. Utaipote kwa ndani. Vitendo na vipitisha. Mambo yangu sifanyi gizani. Staguni balama za juju. Tabia za kifisi Mr. Mui. Napendo kifungwa kwa buri buri. Baby go down low, go down low, go down low.
Magic's anger on the
beat. Kama mtuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. I when I hit that spot, baby call me honey. You know me? Asali ntatiririsha. Utaipote kwa ndani. Vitendo na vipitisha. Mambo yangu sifanyi gizani. Saguni palama za chui chui. Tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low.
Yeah, yeah,
my baby
yeah, yeah.
Go down low, go down low, go down low. I make you dance low.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance low.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down.
Endo na vyo zitingisha. Una datisha nime shikanisha. One time, na nisha pata picha. Bila nita shikanisha arithi na mbingu katikati. Nijenge pulu ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine, shopping uende Bangkok. Itisha won't deny.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. My country people. Them go taku taku, yeah. Them just the parambulates. So so story, story heavy, oh. Never no bring light, oh. Never no bring light, oh. Generator what's your mind, yeah. Generator what's your mind, yeah. Plenty greedy man, plenty greedy man for them, oh. Take a project, oh. Forget about the big things, so. So make you talk about the small things, so. Yes, I made you. Forget about the big things, so. So make you talk about the small things, so. Yeah, I made you. Rara oh, yeah. Rara oh, yeah. Bagbaga, jangbaga, bagba, ulabaga.
You
ever bless me, amen. Say you could bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, amen. You ever bless me, amen. Say you could bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, yeah. See me, I see.
make it to other nation.
Invest for your country, make it a better place. Spend the money for your country, make it a better place.
Forget about the big things.
DJ Rockers 154.
I want to know what's up. Your honey pot is my number one in town. If you cook in a cook-up, you can cook. Anywhere she enter, baby, they cause kasala.
Hey, hey.
Baby, more sweetie, more Nayoka, Asobodo Ibo, Indianapolis, Miami, Bonnefe, Gucci, Prada, designer, Konaya. Anywhere she enter, baby, they must kasala. Baby, more, sweetie, more, honey, more, baby, my home.
Kisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Queen B Machine sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kamebeba steki biki nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki namazi ya chane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Ekizidi umenguwa nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine.
Kunyuke basi lea utatika ningoza wacha kwa kwa weka mna kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo ntakushika kilibaro nakianza ati kuwika nitafumwa gadi advana kugurumisha shimolo utadhani mcheza pana
weka kademu kakwa fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kakona Queen B Machine sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kamebeba steki biki nika Queen B Machine. Ya chane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Nekizidi umenguwa nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Queen B Machine sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine.
Queen B Machine.
Queen, Queen, Queen B Machine.
Queen B Machine.
Mi Machine kwa da ito saiza pumping. Pumping, pumping, nigga pumping. Back up, brother, we can do the parking. Booty so juicy, got my fist wanting. Why game, kuna cheza kima saku. Chezo rap, nigga, ukile to daku. Toko mro, shuri liye, tuko bafu. Nisha mkema na umpiga bafu chafu.
Weka kademu, kako fiti kukula, don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kamebeba steki biki.
Fire.
Kama weni kisha basi unipe Na juweli divo lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin Kena si unikosa msupo si stress Kama weni kisha basi unipe Na juweli divo lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin Game basi pale Instagram be Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma
Na mukia niko insta Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha Twitter wana dhani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dance wa mebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Kiunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Nasi ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin Kena si ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma
Napenda zoma Na nilenga na umevai lukutu Na dai wife geja na zukutu Na kudiemu alai unadai nukutu Ukipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Sponsor ashara usha jodududu Na kudiemu alai unadai nukutu
Kemba dodo akufiti shikisha njugu na njiji Cheki bro, washa shasha adi moro Bila ticha kuna shule kuja daro Nyanyash, puff puff Orosho, piga shodol kuna giza Ziki nice, tuji nice, uweke story Kata maji pia shada legalize Pali insta double tap, kepo kembe
Nasi ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin Nasi ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagin
Kana rada na wabili kana rieng Kama au na rada mze ya beli sharieng Hafa niko sakata sakata kam sakata Shika yoyo kamata kamata kam sakata She want a bad man look it up Never seen one like look it up Turn around squeeze and look it up Stretch for the look it up
If you get step juna penda easy vitu Ebu lalishe neti bado unakutu Na makunye toso na juwe weni sugu Mango soko wa udai weni ndugu Awo kuta kongu wakidai njugu Security nyati wana dai rungu Reni gani hata nilidhani hata Jona rungu hata mbolo flani hapa Piga punyeto akikaza kani dry hata Story flani za waras wakiban shada Niko pin na kichingri kani ngale hata Christoph Rocker dandani ya himasha
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mango kuwa kifika basi peleke na ring
Niko rien na vifuata ni uwa Zimeshika na vifuata ni uwa Kwa the rien uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kikiwa kama nipeleke na ring Ziki nyayo nipeleke na ring Mango kuwa kipika basi peleke na ring
Kari ka Steph ma 3-pointer tu Sifani, Stephani wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi Tatu tatu, mkongo bigi mini mruya Mpika jibatu
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabibu kako blame na kajongeze wazeze Shika ziko kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za Gai, 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 gai Legeza, legeza, mam, legeza, kiuno ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje,
wana bebo na uba kando maskuta ile vako ya makaji mindo kaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape adi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta winga kwangu itabidi umeifumuta makejani wikendi lazimo toe form na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom
Ise uzembe na lazima iwaweze kabibu kakoblain na kajongeze wazeze. Shika ziko kama brana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zileza. Gai, 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 legeza, legeza.
DJ Rock has 254.
Fire. Chiza chini mem, unavyo sanga furaisha tu mjoli bang. Like a jeng, wey, misi kama wao. Na kuzungusha na mazingo zangu kama tau. Like a jeng, na maneba wakitusikia watasema
Raja kumeka beke jeng, beke jeng.
Like a jeng, jeng, prende beke jeng. Nisupa weji lete ni kupeleke na rieng. Niku bang, bang, prende beke jeng. Kwa kazi ni kwa rada ataka sina maweng. Like a jeng, jeng, prende beke jeng. Nisupa weji lete ni kupeleke na rieng. Niku bang, bang, prende beke jeng.
Ndiyo sheng, bulu baim juli bang. Geuka ni kubeng, bang, bang.
Like a jeng.
Fuate mimi nita kupeleka na rieng. Ni kupige intro kwa ma family my gang.
Like a jeng.
Gang, gang, tunaspendigi me weng.
Like a jeng.
Na kitani ni na drinks na my yangs.
Like a jeng.
Count 1, 2, 3, mbaka 10.
Aja kumeka beke jeng, beke jeng.
Like a jeng, jeng, prende beke jeng. Nisupa weji lete ni kupeleke na rieng. Ni kubeng, bang, prende beke jeng. Kwa kazi ni kwa rada ataka sina ma weng. Like a jeng, jeng, prende beke jeng. Nisupa weji lete ni kupeleke.
Kijeng unajua ndio vibe. Fika jikoni junajua umevai. Toka 6 to 9 you're mine. Alafu
Araja kumeka package.
Now,
package.
Now, share this.
So much it.
Yeah, let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a body man a call. Make you fly high like a bird a shot down a tall.
These are the decks.
Yo, so then you got in the place.
Everybody.
Yeah.
Oh,
so much it.
Yeah, love it when you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, fit for me, wack it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
New bender, a bender. New bender, a bender. New bender, a bender. New bender, a bender.
Mingi na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za gondo, gochongo. Na mimboko, mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down, kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na benda. Chako venye wecheza nga miudai, miudai, miupenda na benda. Figure fire na ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na benda. Benda fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda.
Niko kidali yo shamba nda chuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rieng. Nazituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaga kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Wenye ujibeba nga miudai miudai miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na benda. Figure fire na ni dangerous. Miudai miudai miupenda na benda.
napenda fanya na feel kama veteran. Miu dai miu dai miu penda napenda miu penda napenda miu penda napenda miu penda napenda miu penda napenda
pambulu luku washa kindukulu pam tukijani ni kupige maviboko pale Instagram gachatisha na kimoto venyo na watesa mina penda mangoko mangoto malokol siko kwa mbosho horosho madiva zimebudi na nikuru kulamba mururu fika ndono juu ya koto vurugu kukaba kwa kina mauru
wanga venyo mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
DJ Rock has 254.